Obwakabaka bwongedde amaanyi mu kaweefube okutaasa n'okuzzaawo ebibira kw'ossa okukuuma obutonde obw'ensi. Omumyuka wa Katikkiro owookubiri era omuwanika w'Obwakabaka Oweekitiibwa Robert Waggwa Nsibirwa ategeezezza nti tewasobola kubaawo nkulaakulana etegeerekeka okuggyako ng'obutonde obw'ensi bukuumiddwa. Nsibirwa ategeezezza nti Obwakabaka bwongedde amaanyi mu kaweefube ono okuyita mu kusimba emiti ku buli mukolo gwabwe era n'akinogaanya nti bataddewo enteekateeka y'okulondoola emiti gino n'ebibira. Bino abyogeredde ku Bulange Mmengo mu kussa omukono ku ndagaano ne NCBA Bank olw'okusimba emiti mu Buganda mu ntegeka etuumiddwa ekibira kya Kabaka.
Muteekateeka namutayika gye tutambulirako kati ey'emyaka 2023-2028 twava mu kusimba omuti ogumu bwe tukola mu buwanga bwaffe ng'abaana baleese bannaabo banjula mu bufumbo oba nga tusaako omusika oba nga wamugenyi omukulu akyadde mu nteekateeka ezibaawo twosimba emiti ena esatu ebiri ekyo kyalejjalejja naye mu nteekateeka eno empya twatandika okusuubula ensuula ya jjumula nga tusimba ebibira bya Kabaka mu nteekateeka y'okuzimba ebibira bya Kabaka era tulina we tutuuse